tawaynaama no mo joodi yigiraama ko heɓno joodi no huurimo huurimo o wiyta kala Issoufou Souley o wattana ni hono peinture ɗum wonno wattugol hono noon e kulle kañum e wadde nate nate Issoufou o ni ka e hoore mum ni woni ko ekkiti wawi gollal ngal
savi même que je suis tendici
illa nder cukaku amiɗo andi komi laato to gaɗowo nate e ara peɗe classe goho miɗo waɗa nate wakkati ɗi fuu mi timi ɗerol mi hi'a natal lobbal ngal mi haani waɗude dow ɗerol gol enda de ni ɗum mi adi kanibol am mi diidi natal ngal enda ngal wela himɓe
Issoufou o o janggay fuu les l'école ton ɗo wawi ekkitade gattol noneji ɗi kañum e gaɗol natta ɗe endan ka noon won ɓe sagi tagi o heeɓi ekkintinede so ɗum duktubako woni ko walli mo Issoufou Souley o golle makko e wawde makko ɗe o yajini ɗum sanne
natta lobbe kan gaɗanmi natal sarawniyama ngu kan gaɗumi ɗo miɗo watta ɗu fa hande coddi mi feɗa yimɓe ñamay ka en ɓuuri hiɗude iri natte ɗe endan ɗo endan to amin ni ɓe neɗɗo waɗi iri natte ɗe endan ɓe mbiyan hoore neɗɗo sobti
waɗi wakkati ni endan ko kanko suka ummatore oɗo o wondi e sakike makko goto latinno wallamo e gollal ngal ɗum walli sakike o enda heeɓi jooɗeke wuuro
joni nder atelier an tawami miɗo golla min heeɓiñangom kan en gondi ɗo denno Alger o yahanno amma ɗum wala e ɗum waɗanam joni mbi umi o jooɗo ɗo endan o ekkito hadde am nde mi wala ɗon du kanko hawjoto nokkure de
Issoufou Souley o no wodi deki o wi du fa hande gollal makko gattol peinture o nafimo sanne saabu kam wonno wallimo omo jogui projet mo